sitaumia moyo wangu, nitasherekea maisha yako Baba. Nimejifunza mengi, mengi sana kwako Baba. Kwanza muda siyo rafiki sana, miaka sita tu umefanya vya maana. Tanzania yote kuna yako lama, kuna yako lama. Wanasema woga giza kinene, au kuwa nao. Tulipojiuliza nani aseme, uliongea na o Baba. Sasa nani, sasa nani, sasa nani ataziba pengo kufikia malengo. Tanzania, Tanzania, Mama Samia, Mungu akupe nguvu. Tanzania, Tanzania, Watanzania tupendane. Tanzania, Tanzania, oh, 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 my Tanzania.